avuze ikintu kimwe gikomeye nuko abantu benshi ntekereza batari bategereje ko umuntu uzatsinda ariya matora azaba yavuye muri opposition. Nubwo wenda ari intambwe imwe nshya abantu batari bategereje ko umukuru w'igihugu cya Congo kigenda kiva mu bibazo nka biriya cyagiye kinyuramo atari akwiye kuba yatsindiye kuri 17%.
Ku bwawe rero uravuga uti kuba yabyina intsinzi haracyari kare, ntabwo mu by'ukuri iriya ari intsinzi yari ikwiriye kwishimirwa?
Wenda njyewe sinamenya kubivuga neza nk'uko ubivuze, ariko ko ndatekereza ko najya kwegerana nuko ubivuze, kubera ko umuntu w'umukuru w'igihugu yarakwiye kuba yatsindiye ku majwi meza ku buryo avuga ngo inyuma yanjye hari abantu benshi.
Ni ukuvuga ko ku bwawe ubona ko muri Congo ibintu bitarasobanuka neza, igihe icyo ari cyo cyose hashobora kuvuka ikintu icyo ari cyo cyose?
Ndatekereza ko ariko, kubera ko ibyo umuntu areba bihari bigaragara ubu nyine muri iyi segonda nyuma y'uko amaze gutangazwa, nuko umukandida wa opposition uri inyuma y'uwamukurikiye, bamwe bavugaga ko ariwe ashobora kuba yari yanatsinze n'amatora, ubu nyine yamaze kuyahakana. Abakatolika ariyo Senko uko baravuga ngo biriya bintu ntibemeranywa nabyo, amahanga nayo urabona atangiye nko kwibaza ngo ariko ibyo bintu nibyo byo koko. Noneho wanareba n'icyo nari mvuze cy'iyo porcentage ntoya y'abantu bamutoye na toya participation y'abantu bitabiriye amatora ubwacyo, ukareba na biriya bintu byose byinshi byagiye bivuga iruhande rw'ayo matora, keka ko umuntu yovuga ngo hari ibintu byinshi bidasobanutse.
Abo babibona gutyo nabo batabyumva gutyo bafite bubasha ki, bafite imbaraga ki zo kuvuguruza akanama kigenga gashinzwe amatora hariya muri Congo?
Kuvuguruza akanama k'amatora ndagira ngo wende umuntu yubyumva mu buryo bubiri. Hari ukuba bimwe binyuze mu kuregera binyuze mu mategeko asanzwe, kuburanira kuri muri cour constitutionnelle bereka ko hari ibintu bimwe na bimwe byagiye bidakorwa neza. Iyo ni inzira imwe. Inzira ya kabiri nuko bashobora abantu kubyanga gusa bakavuga bati ibyo bintu ntitubishaka, urebye ayo majwi atangiye kuzamuka. Icyo nicyo kigoye cyane mu gihe cya mbere cyoba kidakozwe neza. Inzira ya gatatu ni ukuvuga gusa ngo abantu baracecetse nta kintu bavuze, wenda ntibanakwemeye. Icyo nacyo cyafekta legitimite y'umuyobozi w'igihugu.
Ibyo byose uvuze ni ibintu uvuga ko bishoboka, ariko noneho mbaye nk'ukubaza ku giti cyawe nk'umusesenguzi, wowe urimo urabona byerekeza he?
Ubwoba ko bino bintu bigenda bigana ko ariya matora atazemerwa, kandi akaba yogenda agana mu kugaragaza ibimenyetso byinshi bishobora gutuma atemerwa. Ibi ngibi bibaye bigumye kugaragara ari byinshi bigiye biza. Ndi kwibaza niba koko Senko ibintu ivuga ibifitiye ibihamya, wenda ntizaza kuburana mu ruhande runaka, ariko ndacyahaye nkeka ko wenda ishobora kuzana ibimenyetso bimwe na bimwe bituma bivuga ngo bino bintu ntibyakozwe neza. Ariko uretse n'ibyo Senko yabihaye ivuga, nubwo ntari kubivugira, hariho n'ibindi bigaragara. Reka niba unyemereye mu isegonda imwe kwereke ko hagati ya Felix Tshisekedi na Martin Fayulu harimo amajwi ari hagati y'ibihumbi 685. Amajwi 685, ufashe miliyoni n'ibihumbi 200 bitemerewe gutora biri muri Beni na Butembo na Yumbi, ni ukuvuga ko biriya byonyine bishobora kukwereka ko bariya abantu iyo baza gutora wende bari kuba bararanzirishije iyo tandansi. Iyo bigana nuko ariya matora ashobora kutazemerwa.